Te whanake tuatahi, te kākano. Mahi namarua, exercise 2. Titiro ki ngā whakaahua, kei te ono ki te waru o ngā whārangi o tō pukapuka. Look at the pictures on pages 6 to 8 of your book. Mihi atu ki ia tangata. Greet each person. Make your greeting as soon as the voice on the tape gives the number of the picture. After you have given your answer, you will hear the model answer, which you should repeat in the second pause provided. Remember that if the name of the person has only one long or two short vowels, you should use e before it when addressing the person. Here are two examples which are done for you.
Tēnā koe tamahai.
E.
Tēnā koe e mere.
1.
Tēnā koe marama.
2.
Tēnā koe e rewi.
3.
Tēnā koe e hata.
4.
Tēnā koe e pani.
5.
Tēnā koe hēni.
6.
Tēnā koe kāwharu.
7.
Tēnā koe hariata.
8.
Tēnā koe e rangi.